Hva var vel livet uten deg? Arranged by Jan Utbult.